zako nazitaji.
Oh yeah yeah.
Nimekutenga uovu mwingi mimi. Sambe Baba,
usikumbuke Baba,
usikumbuke uovu wangu.
Rehema zako,
rehema zako nazitaji. Nimekutenda uovu mwingi mimi. Sambe Baba, usikumbuke.
Oha, oha, eye, eye, oha. Mwana wa Mungu, nakuja kwako mimi. Nimesikia habari zako, unasamehe kweli maovu yote Baba, kwa damu yako unisafishe. Usikumbuke,
usikumbuke uovu wangu mimi. Rehema zako nazitaji. Nimekutenda uovu mwingi.
Sambe
Baba, usikumbuke uovu wangu mimi. Rehema zako nazitaji. Nimekutenda uovu mwingi. Nimekutenda uovu mwingi mimi. Sambe Baba.
Yes, Lord Jesus, I come to you today. Change my life. Humble me. Mold me. Bless me, Lord Jesus. I need you. Help me. Help me, Lord Jesus. Machozi yangu, Baba, yafuta leo, Baba, furaya. Nisaidie kuendelea mbele kusudi lako Baba litimirike. Usikumbuke
usiku wangu
Baba, usikumbuke.